Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahima Sanogo to bogi jane fanu hala Mamadou Sama Sow jam wali sakrabe heedibe. Goto fofu no famiri kongol horejo transition o yeso bibe leedindi hala nana en holiti e ngol totta jike kanon bal politique de ngoti e kol memali fe hala wuteji. Gulidal hakunde Mali Alangeri beedi tirude bangal kabaru haboti rusiyagal le sahel ngel le communiquer leedi Mali ndi hayfi Alangeri jingane ti rusiyen e hinnade ko wala fe hala lawul mayri. Holtingol lo kulle hono montre e mobilaji tidudu ciogu benna na yiru sanedi do wattuji di do réseaux sociaux ngaji benna hunde de goto fu famiri bangal be do nawtotobe bembe de dingun semekorji amen hande bete alkamsari di 10 janvier 2025 bismillah sakrak ardo transition o jamma alal barande memi hala gede kewde e li kongul makko yeso bibe leedindi buri fu fu sembingol bamtar leedindi hun jangul hore de nagu yirewere kabaru kebal jogolati dalla courant kabaru ifnatawa habo terus mbern habo jibu jawde ko nande mudun gube hala dana en holti wide dun do yo jati tutugol jike bibe leedindi ngol kongul mbern general darme asmi goita watumo kambe bale politique e holti wide o memal fi mbern metama e ko memal fi hala kabaru wuteji yalan be do mo kedon ko Isa Umar Tugula hebane du fois sawal CC et citatribe
lami do gubal gal pel bal société civile le le amendi hawti ele mudum don docteur Adama Traoré holiti wede hala kananke lamu hakkundejo o fewde hitan heynde yo jike lobbo fewde malin kobe
ko holliti pelledin wi waran o fiya dabireji honane tedalla tajun qur'an timirta o haali kasin wi dabireji fiyeten yalla lafi dejere do ana habe leedi malden handen yo leedi tan to nyamduji sattudi watte mide mila on haane yemurbe pelledindu feete golleji welti go nyamiriji nanan mudun
ko nawri bangal parti politique m leedi amendi hono yelema kanyo enka holliti wiide ana jondorino namde ele hala kana leedi amendi man leedi wartata ele wisariya wi Hamidou Doumbia kongol kanaki lindi fewde hitande hernde ka an hanno nayorade bangal golleji pawide landingol woteji di hala ko o jabboraki fe bangi mudum
en réalité un discours
sunen halade magonga le hala makko gam o holliti kabaruji mawdi ga fa handen tadjon qur'an tidala mudum hun chakin le hala makko kan o jante fewde wadgon woti ngaji din duye hunen non ko me domina sanne leedi malnin kebal mudum bisaji e balleku ga golleji yu wadirtakin tan no wodiri
l'utilisation qu'on en fait
le hala makko kanake lam hakkundejo o nardi bibbe leedi malifu weedo ndira juude mu em laato daane wotere yalla ima daraaji gondudo wadere le nyalom hande o an heba laawul
sakrabe mbaw tutta klaajmo du kawal mbanga bem am Facebook en dun X guldal hakkunde Mali Alangeri ben beedu tidude heedo bo kabaru habbo ti rusiyagal le sahel ngel ministre leedi Alangeri kundido guldal hakkunde leede Ahmed Attaf fay boy ray hulti wiide leedi makundi kay ko buri ko buri yidde le kabaru Mali yo gol ben haltide kaltidal diina habbo denno ministre leedi Mali e jabi ko le communiquer wiide le ben hayfi jati Alangeri hinade ko wala fe lawul mari bangal gube e jingandu dun ti rusiyagal e ben le kabaru ben hinade ko wala fe lawul mari ndeno ministre Abdoulaye Diop holti wiide leedi malindi beedade alange ben Burkina kanyi Niger ben subike hinade habo dina ben wadde tuta ben hal kaldidal hono holitiri kanko leedi alangeri fande le kabaruji ben bingulo dian kaku yata fi ciagal gede yogaaje ndeno haani imbele hewbe ben ana haani bibe leedi hinno dun yalla hum cande hore kabaru ben jirwere leedi ndi yalla be dor famu do ko ben nafata bingulo dian kaku kanko Mamoud Agrissa won ko ben kedo fo sang munatu sendebu e Ousmane Nyalibouli
yibbe hewbe ana mila wiide bingule diyankaku yo kala homo fu holita no o yidiri leedi mon kanye tabude sariyaji mon
selon moi
hakilo an leedi lobbo ana han latade artu lobbo hani wadde fa leedi yankobe lobbo kebe holita ngoji kani wadde hakilo an leedi yanke ana han tawrede tagu lobbo yewdi dow yottaade leedi himbe fu don wadani be leedi lobbo ana hani jabude teddinde sariyaji de kanan kobe leedi bami dun beedan yirwere leedi
Et oui, Ibrahim Diallo, commissaire général adjoint des pionniers du Mali. Bingule diyankaku yo tafo darade e dande mun. Tiagal mun wajimbinde tabugol sariyaji.
Ko fawi do kabaru le diyankaku tobbe tati wonde bawden hisade teddinde hore mun e teddinde bandun. Tobbere tata berde jomun han latade jiddo leedi tafon yidde sarabe modon e teddinde dum ben fa yottade sakirabe mun e be leedi fu wada ko hani wadende leedi mun. Tiagal dun ada wawi dartude hakkeji mada. Ko leedi hani waɗandema
andon wiide birki bingu leydi yankaku le galletto fuɗɗata tafon e hollitinde nafa finatawa jañeli kañe leydi men
hollitingol kulle tiɗude coggu hono montre mobilaji fay kadle kañe ɗum jawdi e kunande muɗon a yirwi sanne ɗiɗo wattuji ɗi réseau sociaux ngaji ɗi ko ɓuuri hewde ɗum yo hayaɓe noon kamɓe dunke en kabaru neɗɗa ko kultiwide ɗum ɗo yata fo caggal fratiji yaren ɓeydoro faamu Moussa Agma ha hawa wonko heɓani kadi fostango Oumar Waygalo
hollude jawlele muɗum kañe masiriji muɗum yo hunde ko wondi heɓude sembe sanne le beme ande ɗe so tawma woɓɓe kollan ɗum yalla yimɓe ala ne jaɓana ɗum woɓɓe dumbi ana kolla ɗum yalla woɓɓe ana keeɓa ɓerɗe golla hollitinde jawlele muɗum dow beme ande to ina wawi latade sababu so yimɓele woɓɓe jiiɗa jawdi sanne fa nangga ɗatti ɗi moƴƴa ɗum wona ko hani hokkede yakkawere ina wawi latade sababu yalla yimɓe ana jaɓana neɗɗo le beme andi ɗe toon tambowɗa wadde ɗeɗo kuɗɗe so jiyeɗa gasa woɓɓe du yo bosotoɓe noon andaɓe kabaru neɗɗo ɗa kay kolliti wiide ina wawi waddude kutteji sanne hono sukaɓe haye ɓe gori le leydi meɗen ndi falato sababu dow woɓɓe nangga ɗatti ɗi moƴƴa docteur Moussa Cissé andanɗo kabaru neɗɗa ko
cela dénote vraiment un complexe
ina wawi latade sababu yalla yimɓe ana jaɓana neɗɗo ina holliti wiide tan woɓɓe ana jaguiro no gorrino woɓɓe du yo bosotoɓe noon ina wawi waddude kutteji ina wawi waddude kono ayri banggal bandiyako kañe fa yetto en guurikaji e sande dow yimɓe
la violence etcetera
ko moƴƴi tan neɗɗo teddina mo yi foof gollira du dow gonga ɗum ko yimɓele ɓemin kawriti ɓe kolliti wiide
nafaka ɓiɓɓe leɗɗe fewde mbiyan tergal ɓinguel adama na heewi ndenno holtiri dogotoro en nder ɓuuri foof banggal mbiyan leydi men ndi ko ɓuuri hewde namasa e kañe ɗonno mbiyan lemburu ba ɓuuri nawtorede banggal ɗeɗo ɓiɓɓe leɗɗe kamɓe dogotoro e holti wiide ene hani yimɓele hinno ɗum e wattuji ɗi ɓe ñamata fay mbiyan kulle kecce goɗɗe ene wawi ɓeydede hen yaren ɓeydoro faamu keɗɗanna ko Aliou Cissé ɓanedou fo sango Oumar Waygalo e munonte sendugo
ɓande bomako fa garda bafulaɓe motti bankasi kañe gawo yimɓele ñamoɓe to ɓiɓɓe leɗɗe ɓe kaali ko laati sababu muɗum keɗɗen koɓe ceedi dow hen
namasa ɓurmi ñamde kambar nafa mun min kay yo namasa na dene boɗeje konkon jiɗumi ko anko yo tamati
docteur Rosine Ali Sylvie andanɗo kabaru ñamduji o hollitiɗe ñamde ɓiɓɓe leɗɗe ɗe ana nafa jomum sanne kono ayiri banggal cellal muɗum
lemru anana ana nafa banggal foƴugol e ɓuytude nebam le ƴiƴam mangoro ana wawi sakkude cancer e ɗum wawi ɗum yafinde waltingol ñamdu
fa neɗɗo heɓa cellal andaɓe kabaru ñamduji mbi joman hasindini e ñamde ɓiɓɓe leɗɗe ko yaata joyi le ñaloma
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yetere meɗen zoum sir hannde ana yowi dow yimɓele ɓe heɓatake fewi e téléphone a noddanɓe fa ɗala ndenno ɗen ɓeydoro faamu laali tangara wonko heɓene gada fo sango sita sidi ɓe
ana tiiɗi nodda yimɓe jogaɓe e téléphone ɓe ɓamaɗo e watti mo muyɗa denduɗan debbo goto noddirtoɗo fanta meɗe wawi ɓamde misal e muɗum heɓude jaati hoorejo leydi ne jantida e muɗum ana yaafi heɓude fanta kalde e muɗum téléphone watti fo so gori ko ana miili kalde e makko téléphone o noddan joɗɗiɓe makko so heɓa hannama o tinno ɓama appel gori ko cegganno gorko on tampi sanne watti fo noddama heɓatamo o ana wowi lamdama gotan huɗum saabi so ɓamata téléphone watti o noddama o jaabi gori ko mi watti fo téléphone junggo cukal makko tawete ana feña ɗum ɗum nangi haqqille gori ko noddirteɗo jean so o ana andi sukaɓe cuɗli kolto ñallata ga kanko ɓi debbo noddirteɗo fanta o ƴentano beema ande ndo hello ko noddirte tiktok on ƴeewa ɗum tan ɗum watta saabe o matta fewi so yimɓe ana noddama watti fo a tawanmo ndo beema ande ɗen tan gongano beema ande ɗen ana faabo e heɓde kabaruji kewɗi fayottade kasi yowtinde en ga ɗum wonatade saabe ɗu bonna gondal hakkude ga yimɓe yogaɓe
sakir on pawi ɗokkatten kabaruji hannde mbiton tan wasatu ta e mbiyanno holtinde himɓeji moɗon banggal numéro amen 76 98 56 56 sikki wala ɗum siyou tamano nototo mbiyan hinno ɗum allah mbiyan ɓe holti ɗon banggal kuna funu yo 37 321 mere mere ɗon ka famɗi foof ɓuuɗi noga e tawale téléphone joomu ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen magasin yo kabaru cellal e dowi ɗum ɗo kabaru tiɗalla ɓeygu worɓe ndenno hunde hultani yo hunde soit to sambino tiɗɗalla hakkude ɓamodirɓe ɓen cergal jatan e ɓen tiɗɗa jokkito hen sato ɗonno yana ɓeɗo faamu do ko sambinta ɗum hono ɗum wawi sakede yala ɗum ɗo ana wawi jati sawredena kanko fati yatara waɗi madaraji wonko heɓane keɗo fostango min e Ousmane Ñalibul yo en ñalle jaam e wi ɗum kay en cellal sababuji raf heɓgol ɓeygu no heewi sababuji yogaji ni ene yirete ka yogaji ana ɓili e ñawuji lende raɓotoɗi. Noon holtiri docteur Sissoko Idrissa o docteur oppo lolirɗo chirurgien urologue to CHU Kati.
Ñawuji duwol ko ɓuuri heewde fuu ɗe fuɗɗoɗe a tawan ɗo ñawuji kibbe ñawuji muɗum ana pawi ɗo ñawuji iƴam banggal ñawuji duwol watta yoga du a tawan ɗo ñawuji donateɗi
génétique aussi.
Ɗiɗo wattuji ɗi ɓiɓɓe leydi Mali heewɓe gon toon jaɓɓe jaati wiide yo telaji ɗi jogui worɓe hono seedike yimɓe le yogaɓe to Bamako Sigasso e motti.
Oui, bon,
gonga rafi ɓeynude gorko ɗo ñawu noon ka yiide ɗum wona ko yaafi saabi sini gorko hurtini ronki heɓude ɓiɓɓe caggal duuɓi kewɗi wona wattude hurtini fuu ɗum yiyete fande ɓooye fuu nde woni ko famete ñaw won e joomon
hono foof ɗiɗo telaji worɓe ɓe sawrete. Docteur Idrissa Sissoko chirurgien urologue holti wiide resifaji yogaji ɗiɗo ñawuji ɗi ne mbawi sawrede
ñawuji duwol daɓoji ana mbawi sakkede sona ɗum ana godi kay ko hani sawrede no moƴƴiri sini ñawuji duwol nangui neɗɗo joomum ana hani daranade sawre ɗum ko yaawi so ɗum waɗama tan joomum heɓan daɗa won worɓe ɓe ñawu nangata mbasata heɓude ɓeygu mbawɗi sawrede jaaboji lobbidu keɓe
ittoɓe leɗɗe ɓaleɓe ɓe holti wiide saabi kaɗo tiɗalla yimɓe le heɓe nafoga nokku mabɓe keɗana Sambou Sissoko itto leɗɗe ɓaleɓe to Bagnogara.
Yimɓe hewɓe garata ƴewede le lewru fuu miɗen cawrira ɗi ñawuji e leɗɗe ɓuuri hewde fuu min cawrtoɓe miɗen keɓa komin jiɗi yogaɓe ana daɗa ñawɓe hewɓe birfitoto warde yettude min caggal simin cawri ɗum ɓen
raf ɓeygu sato sambina tiɗalla hakkude ɓamodirɓe ko ɓuuri hewde rewɓeɓe hay fete so ni ɓamodirɓe ronki heɓde ɓeygu yononi kanko Harija o ɓuuri jogorede hono sababu raf ɓeygu tawe wona gonga.
Mi sulli sanne nde galle esiraɓe am giɗiraɓe am kañe himɓe deyande amen yimɓe fuu milno min woni muɗum woni e muɗum saraɓe makko dokkinomo debbo goɗɗo ka ɗum fuu waɗa fo heɓ ɓeygu min dillumi ka jettoje Allah hannden mi heeɓi ɓiɓɓe le dewgal gommi leymu ngal.
Ko haala muɗum memataki to worɓe ɓoyi sambiɗi telaji e le nesuji meɗen noon holtiri kanko dunke neɗɗaku Soumaila Oulali.
Sini ɓamodirɓe donki ɓeynude ɓuuri hewde fuu debbo wiyete woni ñawɗo saabi debbo kañum woni ɓeynowo wattu yoga ɗo a tawan kañum ɓuuri tawrede tiɗallaji fay so tawa gorko o wonno mo wala cellal a tawan ko ɓuuri hewde fuu ɗum suuɗete andintake yalla ñaw on e gorko jogaɓe cuuɗan debbo o wonde gorko goɗɗo le cuncunka yalla ana heeɓa ɓeygu
pour donner des enfants.
E wiɗ ɗumke en kabar muɗum alkadara ñawuji lende ɓiliɗi e worɓe nokkuji docteur en urologie holtan wiide yo le temdora fuf sappo yo yimɓe